mani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, on e jaam eɗen goni kiikiɗe altinere go o lewru juillet hitande 2025 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima Silima capanɗi nayyi e joyi Ousmane Niali Boule kabaruji ɗo Ibrahima Sano goto ɓoggi janɗe to on kumpitede wiide guure kewɗe guɓɓe terroris en kippi wakkati el gotel beete hannden go o lewru juillet ndu e kippeke dakoɗe mangal pat en kañe ijinaji état major holliti wiide warɓe hippade ɓe hewɓe muɓɓen itta e jaate. Dewtere anni arandejo pawiɗo dow sarɗiji policien ɓatteɓe yimɓe no gollirta hakkunde 2025 yaade 2029 woni ko mangal pat enen gondi ƴewtade yalla ana jaɓene hende jonde fuɗɗude beeta ko oɗo bamako ɗo balɗe ɗiɗi woni ko hanni wadde. Hono dewgal e jande yadirta ɗum ana haɓɓi hoore rewɓe hewɓe ɓe ana pecci hakkillaji dow gurdam ley dewgal e jande. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Hippangoji terroris en kewɗi gaɗi wakkatel gotel beetago dakorde mangal pat enen kewɗi e kippa kañe e isinaji les communiqué goto l'état major l'armée Mali holti wiide kabaru muɗum biltege o ɓeydi wiide warɓe hippade ɓe hewɓe muɓɓen mbarama eɓe gondudu tewtude heddiɓɓe faɓɓidore eɗen fama keɗɗen Oumar Waygallo.
Armée Mali o ko haali illa beeta ko holliti wiide bonandaji kewɗi gaɗa le leydi ndi ɗiɗo toraji gaɗama fewde mabɓe nokku noddirteɗo ñono molodo sandare ñoro mango diboli gogi kañe kayi. Armée o hollitide immadaraji muɗum ɗi waɗɗi wari habdi muɗumɓe noddir terroris enɓe ko ɓuuri capanɗe jetton ɓe ɓanti kaaki kaɓorɗe kañe motoŋaji fa yetto mobilaji ko ɓe gardi. Ɓe mbili ñoloma ko fo ɓe gondi wutude ɗeɗo nokkule fande li laamu kayi o nokku noddirteɗo bofula be wiyama isin ngaji tati ko gonno ton cumama ɗiɗo isin ngaji goto yo isin simon an wonno nokkunoddirteɗo gankoteri goɗɗan nokkunoddirteɗo gurandappe karaga goɗɗo don wonno nokkunoddirteɗo gurandappe kaki kewɗi kañum bonnali oɗo nokku noon golloɓe tonɓe kollitiri wiide wattu joni wala fo guɓe ɗe mantiɓe mbiɗe kañe gaɗiɗo bonandaji tafen.
E wi gollowo goto isin simon gonɗo gankoteri le cercle bafla be caggal hippogol gaɗgol beetako ngol deƴƴere wartile gendi ndi ka noon hollitiwide himɓe golloɓe himɓe woɓɓe golloɓe ƴuroɓe ley leyɗi goɗɗe golloɓe ley usine o wonɓe jiitaka tafonno keɗe ko wiidu facci tan Oumar Waygallo.
Ko unana dro dragana leydi
wakkande jittinde gendarmerie ɗo ɓe puɗɗiri tafen ɓe gatti moto ngaji gonno ɗon ɗi fuu yiite ɓe cuumi kayitaji koɓe tawi ɗon fuu nden ɓe jaari to usine ngaji ɗi to ɓe tawi kamiyoji mawɗi an ton ɓe cuumi ɗiɗo kamiyoji ɓe bonni koɓe bonnata caggal muɗum nden ɓe jaari to golloɓe gonto ton du ɓe cuumi mobilaji ɓe cuuti yimɓele jeyaɓe ende kañe malinkoɓe malinkoɓeɓe kay ɓe joppi ɗum en jeyaɓe leydi ende ɓe fa hande jiitaka attaque ko waɗi wakkati nde jeegom yande ƴaɓɓiri Silima maji capantati fa yettoyi jeena yamde ɓe bonni usine mo tawi to o foof wakkande ɓe gatta bonanda o nde gurundappeɓe iwri.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andono mbawa heɓude dow bembe ande ɗe dow hella amen Facebook kañe compte X. Joliba TV fuɗɗiti golle altinere kañan capantati lewru juin ndu suudu télé haɗanomo gollude hakke leppi jeegon dow wi hot autorité de la communication ɗum caggal ko le gajati maɓɓe goto neɗɗo goto fenni ko hoorejo leydi Burkina wi won anniɓe samminde laamuɗum le hitande 2024 ɗum ko seedi komin mbi keñen kikiɗe uddugol Joliba TV news waɗay saabe plainte conseil supérieur de la communication Burkina ka hakka ami anniya farde ɗum jukkude ndu suudu télé ɓilude ndu dewtere dow kabaru golleji anniyaɗi bangal policien ɓattiɓe himɓe dow golleji ɗi gatta hakkunde 2025 yaade 2029 ana wadda jonde balɗe ɗiɗi nde mangal paɗen hawruɓe hen jonde balɗe ɗiɗi nde mangal paɗen kawri hen fuɗɗi beeta ko o ɗoni goɗɗo lewru juillet nduɗo bamako ɗo commissariat la réforme du secteur de la sécurité darani ɗum e wi général de division Abdoulaye Koulibaly adeɗo nde gollirde fanda muɗum fa hawruɓe hen ɓe ƴewto nde dewtere kollite ko woni hakkillaji muɓen ko wawi ɓeydude no ndenago heɓirte fa ɓeydure ɗen fam keɗɗe ko wi kalifa goytadde faccitan Mamadou Samaseku.
Le concept go hakkilo police de proximité fanda mudun yu harude do gotum bangal yotanguji handi wadede den mo intinde no haniri kabaru denagu sabi kasindine tedagu imade mudun sembinde bodo golle nule gulirde mangal pat en seria huntangul hore jogola moddolam tagul holare e dejere hasindinade bangal yirwere kebe e finato mali sen ibi nafakandu do talkuru min dar onno totondirde hakkilaji no haniri yalla ciagal kortangal min tawre jile lidi mali do anni e goto bangal kabar pudisa be battibe jama sabi kabar ndena wu fi en fufno
e l'affaire de tous
batte rafinde na gondo le leydi men di o himbe hewbe darti ko e mubben yoppude galle mubben jogabe be egube ana darta ballinguji bangal neddago le mabbe le mabbe ana hen egube tawabe joni kare fudu jenne kanye e sofara fa yottade bankasa sabe tidallaji wadi be himbe ana jidi wallede fabidore ne fam anni jantore haa berti do facitan umar waygal e alisise
ngallure jenne de yimbe ne joppube nokkule muuden ko buri hewde fu timisa iwri le raison sans njottiki ton wattu jono wala fu ko be kibi ko nayri bangal faaba muya beedo yimbe ko heewi fu njottiki le galleji jenandi sabi nokku mu inaka do be kani silminede seydou mayga kumino kabar himme yurmen le o do nokku wi ima drajan gonde wadede
kaltu kallubi
ya be jiltole de fu faabe kolla rewbe hono sukabe be heedere woni mu en moyri mu en han mu inirede e be chawra sukabe be heedere woni mu en du nyala mo hande ko kam miden baawide golle mabbe o darde mudum
yaa alhamdulillah
bankasi wala fu nyongitibe jiable o do nokkule lebbi tati cekiti di do tawde fu kanko no dirtet allo gindo lamido nyongitibe gombe le ngallure de o wadino dango fewde e faabu tobe tinno balla be do yimbe le jottibe tonde ko sakiti ko jogibe cadele mawde
la plupart des
ko hewe sukabe gombe le nokkule to yimbe le egube woni fu heedere anay mu en nawne sanne du nyalama hande o nyandoji mawdi nafude be ana fan kodum ni wadde de fewde majju wajibi kinami ardina ko hebetele nokkule amen de yalla beedo sukabe ana heba hewtel
beedo nyingitibe ana gonde wullude wattu joni o wakande fedde onide holliti wiide ko nayri bangal balligo himme yurmen dum buytete sanne ido kabaruji be ndokkino le sapo jagum lewru je jabbi non du cagal ko heewi faabo tobbe nattini juude nyaloma hande no etazini do ana hen
tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
tawede le dewgal e jangude wana ko yafi bibbe rewbe hewbe warobe nadde e dewle cultivide e dun sadi dum ben darade darnde jom suudu e hinnaade jande e hewbe landato koy mo ben yalla ana bay wadde dun no fa bidre ne fama ani jantore ko min noddirta dossier de la semaine ko may muna fakaba siso nendo facitan mar waygal e mamadou sama seko
yoga sukabe robe kurtibe ka kollitiide jangude kanye taweda le suudu dum wona ko yaafi misala kanko noddirte Aissata kanye Alima duuma banbare e duubi nogay so goto hollitiide heba e cadele fu goddo hollitiide dum wona ko yaafi
ce n'est pas facile
wona fefunde newinde ka e du faaba jongalli am hebi hun tan dum hore min domete min gulleji katnedi honani fay hunde wada le nyalom saato jaati goram jinganam dum do mo ena fe hakkilo e caldi
mentalement et physiquement
sa jango sina tawade jogi wattu de mbawda dursitade kanye konande mudun dum wadi so yoga roobe be kolliti wiil sare dewgal fa tawrda wattu le galle ma dum wana ko yaafi wakati ji dum wadda cadeede kewde hakkunde bamindirbe
mun te dum torran kam sanne ko ndi yaafuf gendam na hinni kabar jandeji so warti taw tampu waafi hinade gulleji le galle fami horam o hinata ko saato ko yohani mi wondi tan neddo le garwal wana fe genda min melawide debbo kurtido kay galle mu hani hun cande hore taf jandeji hunde mu inde ka hana fe hadde jogala galle
sara be ka hakkilaji mudana pecci wattu jono wattu suka e dewgal na yoppude mo janga ka ko heewi mabbe holliti wiide debbo tawe le dewgal dum woni ko nafata
si le personne ani do hurtinde bien o jabbi bien jottoto jande mudun mo jaban jomun hurtina bien surba be yoga wonto soni biida do ma fabe tlo jande hakkilaji goddi do mata kambar dum no min ngatta e dewgal soni jomun boyi jande o fa dum tontata e joyi natido heba sifa gorko mo yidi hurtina
quel su Suède. Kanko Ibrahim Eli Diko andando kabaru ne ako holli TV no dum wori le ngalluji de no wana non dum wori le brousuji di o yuko sakiti ko fu de do cedela na mate sanne le ngalluji de
zaman mede juni o sabbi alhali famu mufu fimbeldu na kinni kulentreji kewdi den non honi wakat juni o pamondirbe na totondir hakilaji do drande goto me fufu le dawganga den warbe rego fufu ke ban fabade no haniri
jillina jukitade jande wakati jata subade gotle mudum wana ko yafi
sakirabe do kadde kabaruji de kikeda ko ka andanyu do may holliti de mi goni hakilaji modon sinyo noddi numero 76 98 56 56 andan wi de do ngal journal e magazine garoji kinindo fodo ba heda de dun sinyo noddi service kuna funi 37321 mere mere non ka andan wi de kana tawri do no fandi fu noga e tanka credit le telephone modon fa ke bon noddude kedde heda do sa de yotirnde waran jokkininde rewbe jogi tiddalaji wattu joni o saabe ngala gollobe daranto wadde gulleji kiwdi le galleji nena ko be ngala don do ana tampina rewbe hewbe enobe rewbe be bibbe rewbe gollobe hewbe koti cuudi mu en le o wattu wondungu eno yogabe saabe gulleji gese yo saabe yogabe du fanata e dewle nena rafi tawed mabbe le galleji di ana tampina rewbe yogabe ka wobbe koltiwide ana bay wadde gulleji mu en fayse ngala gollobe non be ngatta e di gulleji fa be de en fama e de yewtere rewɓe anni ko laali tangara waɗni en
senker fajiri yaɓɓirki minitaji capan tati maram tira gonɗo le dende 15 amugu bomako mo wala gollo wakati joni o no wondi hinnade golleji muɗum le kadne wattu momo jutti o juɗɗi no futiri makko fa o fuɗɗi wutade galle o bottari e taƴi ko ƴol fof wondi defude saabu fa ɓoyata o yaha golle
gollowan dilli yontere farde julde warde yontere farde julde yottade min le galle mawɗo gommi yontere nde gollanmi mbiɗa tampa sa ana komi wala gollowoɗon waɗna kam tiɗallaji fami yami gollowo mbiɗa jogui ɓiɓɓe rewɓe walloɓe kam min peccan golleji ɗi ɗum fo waɗan ko wawi watta yogo min nodda denɗiraɓe rewɓe na ɓiɓɓe mawniraɓe an gara wallude kam fami heɓmi yam hinnowo golle
masaran dolo yo jeeyo ñamduji to segu toon o anti jaati darande golloɓe ley restaurant makko o nden hakke sappo hen o jogui noon wakkati joni o ɗiɗi o heddori nden sacrat makko yogaɓe o noddi fabade mo e golle o
kabaru muɗum tampinimin sanne saabi mi golle restaurant gaɗanmi saabi min tan goto mi wawa gollude somi wala walloɓe joni wajibi kinami nodda bandiraɓe an rewɓe kañe bandiraɓe an worɓe yal ana balla kan waroɓe gollude ɓe ko tan remoyde so wona ɗum mbiɗa joguino gollidiɓe sappo ɓiɓɓe rewɓe jeɗɗon e worɓe taton ka handen ɗiɗon tan keddi ɓeɗum waɗa torra sanne dow jagom
mi hoora hinni golleji ɗi saabi wala gollowo no holtiri Alima Koulibaly inna galle mo sukaɓe ɗiɗo nde min jottikamo wattu 11h to dende bulbana ngallure bamako tawi o tilke jaati defu makko
wala gollowo mi ummoto illa 4h beete fami defa pumari caggal ɗum mi defa bottari mpiso du dalare am caggal ɗum fuu mi defa maafe mi tilo hedde ɓowtu midi 1 ko yaata duuɓi ɗiɗi joni mi ɓamata gollowo wakkati yogoɓe tampinam ɓamuɗoɓe golle ɗum saabi de mi yiɗa ɓamudeɓe
wakkati joni o heɓgol golloɓe wona fe hunde newinde hewɓe mabɓe kooti saabi iidindi woɓɓe dun jahan hinnade golleji guese ɗiɗo kabaruji ɗi min keɓiɗi juuɗe madame kunate bibatu togo goto e ardiɓe fedde addad hinninde jogla golloɓe
wattu joni o heɓude golloɓe yaafa sukaɓe rewɓe hewɓe kurtake yogaɓe du kooti saabi golleji guese so wona ɗum farde ndungu nadde taɓe kewnoɗo addad ɗo ka joni heɓudeɓe ana tiiɗi
kanko ardiɗo o holti wiide ɗum fof tawede yogaɓe kay garan hinade golleji e wattu lebbi tati foftere ɗi yo hono ni golloɓe jangoɓe nden e wattu vacance ɓe garan tewtude golle o ɓeydi wiide jogala ɓeɗo heddiɓe fof yo gotum
aɗadi kono bi
hannden ɗo addat ɗo golloɓe eɓe tiiɗi heɓude sukaɓe rewɓe yogaɓe mabɓe yo jangoɓe lekkol noon ɗe wattu vacance eɓe gara wadde ɗo lebbi tati ɗi rawanin min keɓi ko yaada capanɗe joyon ka joni hono hakke sappo tan woni warɓe kaɓe jokkini warde coggu mabɓe ana fawi dow ko mbiyataɓe gaɗa nangoɓe sukaɓe ujunaji ɗiɗi joɓete soccoɓe nokkuji e lonnoɓe ujunaji tati waɗoɓe golleji fuu kañum e ujunaji nayyi le yontere fuu ɓe dokkete ñalawma goto ɓe culta
kaɗo tiɗalla rewɓe mali wakkati joni o yo hitani fof so oɗo wattu yettike rafi golloɓe yo jaati caɗele mawde yo wembere rewɓe hewɓe so inna galle en so rewɓe golloɓe